I believe that the National Democrats are very concerned about beating Trump.
K'a fɔ ko nin fatulen kɛra bana dɔ de kɛlɛli la san naani ɲɔgɔnna kɔnɔ bana mun n'a bɛ fɔ a ma ko kansɛri n'a yera a dusukun ni a nugu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ kɔnɔfɛn min ma ko pankreya wasabulon lasigidenw senatɛriw ka ɲɛmɔgɔ ka bɔ san 2007 la ka taa san 2015 la.
This room is filled with leaders, leaders of the Senate, leaders in the House.
Demokratiw ka cɛbɔ mun sugandira kɛra mɔgɔba ye fɔɔ ka taa se jamanakuntigi George Bush ka fanga banni ma ani ka fara kɛwalebaw kan jamanakuntigi Barack Obama ka fanga tako fila bɛɛ kɔnɔna na. Harris Reid n'a ka kodɔn ka bɔ Ameriki bulonba kɔnɔna na ye a ka kodɔn ni a ka tabiyaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka demokrati jamanakuntigiw dɛmɛ k'u ka laɲiniw lakodɔn ka kɛ sariyakisɛ ye kɛnɛya ta fanfila la n'a bɛ fɔ a ma ko Obamacare. Sariyakisɛ mun ni a bɛ sariyakisɛw la mun n'a sariyakisɛ ka bon sariyakisɛ bɛɛ ye a san 8 kɔnɔna na Ameriki masayaso kɔnɔ.